Washa kimoja mzee na kiu kama fidi, paketi ya filter na zigi, na bitoa strictly kwenye king size siku hizi. Claiming your kush loud, let me sick it easy. High grade, you a high building, nigga sizzy. Bring your lungs out to the breezes. Try to tell them, but they won't believe it. When the priest try to preach to us, I wanna cop me some priests and us. Some decent groceries for my peeps in them. Came a long way from the freaks in the streets of sins. A misdemeanor, bitch, kiss the ring, I lift the thing up. I'm Shaluda, don't piss the king now. This shit fresh like some Listerine, huh? Nyam Nahanya, we lit the venue. We've been winners ever since we've been young. We don't care about your opinion. Betcha my niggas spark the green up. Hold up, see ma. All these niggas get the middle finger. I'm all up in her. We hot like some jalapeno. Miss my stories, I'm shot of finya.
Ngoja sima, tembeza kabla haija zima. Mimsela kama chela ya pina. Kyo high, miss fight for vina. Tega pina, niko live chenga sina. Bioza vigiti, I'm the winner. Kisizi na trick breads. Ziwe shaluti na tina. Sometimes na shika sim kiaina. Na search site za exi. Na check tu majina. Ambaluti no laba ni check menina. Beguz the baska pistol. Iwe kwa pepo kwa kiko. Haina kucheka na people. Chagua kuwa high au kifo. Nyonge dry kaa ipo. Fanye we multiple. Tatu kwa moja ya mean triple. Baka red gara ya fake kicho. Hayo mambo ya sigara mi sipo. Yo Rasta man, I want to ban. Where's the lighter? Faster man, what's the plan? Call me the titan. Kila buff ni heavy. Najua nini? Maskana tukai kindezi. Mwashu nafuka kishenzi. Full poop weka tuko zile fukwe za zenji. Bob Marley tuna mwenzi. Tuko so focus, macho na zoom kama lenzi. Hii kitu so amazing. Hii so ile kitu na mdrive cheap kama Benz. Mepaliwa kishenzi. Naishi hapa kuendelea misiwezi. Met Bullshit.